ጋዜጣ እሶኒ ለሚወንሱ ድለመን ሴራ አላሎል ቶታ ደብሊሱማ ቢዮሌ ሳውጋዴን ወሊን ዳንጋ ቀጣሙሩ ሳኒቲፍ ቀበመኒ መነሙርቲ ኢትዮጵያቲን ሂዳን ወጋኩር ቶኮ ቲሙራሜ ጀልቀባ ወጋ ከነረ ገድይፈመን ሰነ ኢላልቺሴ የሱን ከኛን ያደተማ ጋዜጣ እሶኒ ኩለመን ማርቲን ሺቢፍ ዮሐን ፕርሽን ኤገ ኢትዮጵያ ዳ ባሃኒ ቦዳ ሱዲንራ ዋይለ ኬኛ ከቪኦኤ ሄኖክ ሰማ እግዚአብሔርወሊን ጋፊፍ ዴቢ ገገሰኒጅሩ ከነራኩታ ለመታት ከዲኤስኑ ኩኖቲ
ሰገንታ ጅማ ተደርበ ዲኤስነረት ማርቲን ገረፍንፍነት ጣያራን ሲንጌስነ ጀደኒ ኤገሶባኒ ቦድ ኮንኮላታን ፈገኘ ደቂቃ ሶዶማ ፉደቱ ኤገሳንጌሰኒ ቦድ ኢቲአና ፕሬዚዳንቲን ቡልቻና ኖ ሶማሌ ሃርከኮ ሰራሳሳ ሩኩታሚ ሃርኪሴ ኮንኮላታራ ኤገነቡሴ ቦድ ደደርበቴ ጭረቸረትነ ኩፍሴ ዋን ሲጋፈን ጎቻ ዋን እንጅረፍ ገሞጂ ከነከሰት ሲአጀስ ነናን ጀዴ ጀዴ ቱረ ሳምቦደ ጀዳ ማርቲን
and he tells me to walk in front of him with just the desert horizon in front of me and behind me several Ethiopian
ful durasa akande munajeje fula kodurafi kra arkamirga gamojitu mulata dudedu bokonimmo lolton Ethiopia heddun meshale warana qabatani gara ful durati tarkanfad arragamojji kana kesetti du ta nanjeden
and he tells me to stop I stop I turn around one of the soldiers levels his gun and
the point is just like achibod abadunan jedan dabaden fulako gara sanitinanesse loltun tokko qawwe sanarratiki yafate narra gara mirgat gara galche dukase sanaboda kameran sura warabudu fe qorannat tifufan
daqiqale hanga tokko dura lolto ta fulla dura ade mayeron ture duu koti jede abdi kutate kature martin malto labidena dawattu jette maratun sajedan sana hala fakkatun garattana presidenti bulchisana no somaletti galagale wanni gotan kunundumtu sera dunya ka capsu da jede dubbachu sayyadata
and he just pulls up his cell phone and walks up to me and tells me you want to call the human rights commission in geneva huh you want to call the human rights commission
telefone sa kanarka uffata sa ke sa base garakotti dufe commission amirga da na mai geneva ke sejiru asosisu barbada he asosisu barbada nanjede anis ayen bayen gamadanjeden sanaboda bilbile sa de bifate garakonkolata tina darbate riyanke wansi ajjes ne wani tifakatuf isabira demne dugajiru hubanne jede na birademe
yero kanatti kan marti walin qabame kan sura ka sa ture yohan pershin heddu daddabe ture
in that moment I think they have shot Martin and I think they're going to shoot me too but I mean you're too tired to
yero sanatti martin in ajjesani ruje en ture ananis na ajjesu jede yade ture yero sanadaddabbi gudda ke san ture yo fetan na ajjesa dimman qabu jede en ture
Samboda embassy sani akka qunnaman e hamargatan guyyota angato kobod wallan safayya barbaachisu sargataniru yero kana martin waila sat ragana kasifu dataman qabu jede yohanittime namota gammojji ke satti meshaatti qabani dirqamani video waraban manni murti kamiyu addunyaratti hinamanu jede
but to my surprise it was used both in the court and on national television
garu halana ajabsisun manamurti tiragajedani desan television ratagarsisan
angon ethiopia gazette sota kanalamen madden odu ofito atanirat yakamto ta gochun desun sani himatirat diate fudata makkan qabanne goda jechudan kam mirga gazette sota afal musipi jefi garen mirga dalana mafalman amnesty international if garen human rights watch mormaturan kesuma mumichi ministera durani mallazenawi gazette sonni kun jarmeo ta shoror kesota gargaru mesha warana qabatani argaman jechudan parlama fipsani turan namni tokko mana murtitti yakka hojjete jedame itu himmirkanain obbo mallas kana dubbachun walabumma inni qabu akka egamuuf mirga heeran qabu morma jechudan garele mirga dalana maaf dhaabbatan falmaaturan kana males manni murti jecha obbo mallas diigu hinjiru jechudan mormaniru Yohan Pershin Somalia keessa danga Ethiopia tunchein gabasa yero turetti hidattota keessa tokko Sura kaasu barbaade me ati duran nakasi jede sagafate kunis itti diyachu barbaadetu
I lent my camera out to one of the militia people and I took his weapon and he took some picture of me
camera ki yaida ta tokkotti kennen sura nakasi jede sanaboda me sha sar ka fuden sura ke jechuda kanin kana gode fi akkanatti diyatu yadeni namota sura yero kaftu ke suma kanne me sha idatan ututti dienyan qabati yo kasu yalte sialelu malan kun ethiopia walin wa waditti da taqabu miti balleessaan godhe suuraa sana tu naqiin Itoophiyaa seenuu kooti. Garuu ololaaf itti gargaaramu jedhanii yaaduun rakkisaa ture.
If you look at the whole court drama, it was not a judicial process, it was a political process. They didn't make any difference.
Yakka laalcha geggeeffame yoo laalte deemsa mana murtii utuu hin taane ka siyaasaa ture. Gaazexeessaa taatee jaarmiyaa shororkeessaadha jedhame waliin gaaffii deebii geggeessuuf ofii kee shororkeessaa ta'uu gidduu adda addummaa hin jiru isaan hin galle. Nu qofatuu hin taane gaazexeessonni lammii Itoophiyaa ta'an hedduun seera kanaan rakkataa jiran. Akka paarlaamaan Itoophiyaa jedhutti jaarmiyaa shororkeessaa jedhame kamiyyuu waliin hariiroo kamiyyuu yoo qabaatte atis shororkeessaa jedhamta. Kun ifatti kan agarsiisu mootummaan biyyattii seera farra shororkeessummaa kana jala daatee bilisummaa gaazexeessonni dubbachuuf qaban ukkaamsa. Mormitoota siyaasaas kanaanidhaa jira.
Gaazexeessonni lameen himannaan irratti dhiyaate karaa seeraan alaa Itoophiyaa seenan akkasumas jaarmiyoota shororkeessotaa gargaaru jedhame dhuma irrattis mata mataatti dhaan waggaa 11 irratti murame. Seeraan ala Itoophiyaa seenuu isa jedhuuf balleessaa ta'uu amananii jiru. Shororkeessota gargaaran isa jedhu garuu keessaa harka hin qabnu jedhan. VOF akka ibsanitti keessumaa yeroo maakalaawii keessatti hidhamanii turan naannoo isaaniitti kan hidhamanii turan gaazexeessotaaf mormitoota siyaasaa waan turaniif rakkoon kun hojii ukkaamsaa yookaan caljechisiisuu guddaa ta'uu hubatan. Baatilee Kudharfan mana hidhaa keessa turanitti dura maakalaawitti booda immoo mana hidhaa Qaallittii keessatti hidhaman. Manni hidhaa Qaallittii kan akkamiiti? Yohaan Pershin deebii kenneen.
The condition in Chaliti, it's very, very crowded.
Qaallitti keessa taalli namoonni hidhaman itti jiran harki 200 ol tuuchawanii wal dhiibboo guddaa keessa jiraatu. Dhukkuba, hantuuta, tafkii, hanqina bishaaniitu jira. Sanarratti immoo ho'isaaf awwaarrisaa safuu iddoo jibbisiisaadha.
Gaazexeessaa Maartiin Shiibii manni hidhaa Qaallitti mana hidhaa otoo hin taane lafa namoota waraana keessatti booji'aman keessa ka'an fakkaataa jedhe. Odeeffannoo hin argattu. Biyya alaa keessatti waan hojjetamu baruun hin danda'amu namni hundumtuu televiziyoona Itoophiyaa akka laalu ta'a darbee BBC ilaaluun ni eeyyamamaa jedhe gaazexaan hin seenu xalayaan hidhamtootaaf barreeffames banamee ega dubbisame booda kennamaaf kana hundumaa keessatti garuu waan guddaan tokko jedha Maartin.
The major challenge was to stay well to not get sick.
Qorumsi inni jabaan fayyaa ta'uu keeti. Hiriyoota keenya Qaallitti keessatti hidhaman dhiyeenyaan beeknu keessaa kanneen dhukkubsatanii du'an ni jiru. Dhukkubsattee jennaan sii dhume. Kanaaf jecha sirriitti nyaachuu, sochii qaama adda addaa gochuu fi of eeguun barbaachisaadha.
Haala akkasiin mana hidhaa Qaallittii keessa waggaa 11 turuun waan hin yaadamnee fi du'uu akka ta'e kan hubatan gaazexeessonni kun lameen xalayaa dhiifamaa qabxilee 4 of keessaa qabu qopheessuu isaanii dubbatu. Kunis tokkoffaa waan hojjetan sirrii akka hin taane ibsuun gaabbuu isaanii lammaffaa adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen waliin walta'iinsi qabaataa turan dogoggora ta'uu sadaffaa itti gaafatamni maatii fi kan adda addaa akkasumas hiriyyaa fi firoottan akka qaban hubatame mootummaan Itoophiyaa dhiifama akka godhuuf kadhachuu isaanii arfaffaa dhiifama gaafatan kan barreeffamaanis ta'e jechaan televiziyoona Itoophiyaa irratti dhiyaatanii ibsu waadaa seennaa akka jedhu of keessaa qaba.
It's a difficult decision to live with because you always want to fight.
Kun murtii ulfaataa ittiin jiraattudha. Duddaan ciiftee kan isaan fedhan godhi jedhamtee isa gorsamte fayyadda. Yaaddee balleessaan hojjenneen gaabbeera jechuun immoo rakkisaadha. Haalli si dirqisiisu garuu ni jira. Fakkeenyaaf mana hidhaa Qaallittii keessa waggaa 11 jiraachuu hin dandeenyu. Utuu kana goone ta'e reeffa keenyatu achii ba'aa ture. Kanaaf murteessuutu nurra ture. Murtiin akkanaa ulfaataa ture.
Waggaa haaraa kan Itoophiyaa sabaranaa jechuun 2005 mootummaan Itoophiyaa namoota hidhaa keessa jiran keessaa 2000 ka ta'aniif dhiifama gaafa godhu gaazexeessonni Suwiidin lameen Yohaan Pershii fi Maartiin Shiibii carraa walfakkaataa argatan. Akkuma waadaa seenan sana televiziyoona Itoophiyaa irratti dhiyaatanii dubbatan. Gaazexeessonni lameen hidhaa keessaa ega ba'anii booda yaadi kennan kan isa gaddisiise ta'uu kan ibse mootummaan Itoophiyaa kunuunsi biyyattii keessatti godhamee fi dhiifama gara laafinnarraa ka'e argatanii ega hidhaa keessaa ba'anii booda odeeffannoo dogoggoraa akkasii kennuun isaanii gocha ol fuudhamee afarsame guddaa fi maal dhibdeen ka godhamedha jechuudhaan deebii kennee jira. Shororkeessota waliin walta'iinsaan hojjechuu isaanii amananii jiruu ka jedhu ibsi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa kun. Waan ofii keenya itti namanne dubbannee jechuun isaanii kun waan rakasa gaazexeessonni ofuma afarsanii dubbatanidha jedhee jira ibsi kun. Jecha maal dhibdeen hojjetame jechuun ibsi kun lafa kaa'e ilaalchise Maartiin Shiibii yennaa dubbatu.
We were kept in the desert for 4 or 5 days. I went through a mock execution. I feared for my life.
Guyota furif yokan shanif gammoji kesatti qabamne kesakayamne akanaajesan nattimani duddako tikennen duwadura dabadde guyota gatokof lubukof soda denture san boda kore murti qanessa ka siyasa kennu isa sam mana murti jedan sanan yakkalalchi kenya la farar kisamaf nudedde bisaturan kunundumtu kananarrage waanin hoji kojjedde qofafi difama waan nagaddi sanif anarratti karawatan yakkimirgadana namafi yakkiditta serota dunya qiqqota usani agarsisa.
My job is to interview people and take picture of people and try to understand what's going on. I mean, we went to Ogaden.
Ojinko namota so si suda suraka suda hala jiru badde gaba suda. Ogaden kademnes ojikenyo jechufi. Hidattota dabili summa biyole sa Ogaden suraka sufa so si suf demne. Kuna temiti akata udanda. Kano jenne jenne atemiti garake nyara ifa magafan.
Gazet essoni lammi wan Sweden lamen zeita boba Ethiopia ke safi ribt eloltota kanilalen gabasuf gamasitti malani akaturan in nosine garaful durat gabasuf sena sani barresuf kajiran ta udubatu sanabira tarani gamta Europa fi angota motumma United States sitti barresu jalqabaniru motumma Ethiopia mirga dubbachu hakabaju gazet esota hid ahiku kanukam sajiru serri farashoror kesumma ha haqamu jechun barresu gazette sotafi hidamtota siyasa mana hida qalitti kesatti isani bira baanif akkasumas kanne yakasalpan mana hida sana kesa itujirani kabaja ulfina nu kennanif jabad dobolesa jedani rujed gabasan henoksam magzer